Kalata ya chiwili ya Paulo yolembera Akolinto. 2 Akolinto 1.
Ndine Paulo, mtumwi wa Kristu Yesu mwakufuna kwa Mulungu. Ndili limodzi ndi mbale wathu Timotiyo. Tikulembera mpingo wa Mulungu umene uli ku Korinto. Ndiponso anthu onse a Mulungu okhala mdziko lonse la Akaiya. Mulungu Atate athu ndi Ambuye Yesu Kristu akukomereni mtima ndi kukupatsani mtendere. Tiyamike Mulungu. Atate a Ambuye athu Yesu Kristu. Ndiwo Atate achifundo ndiwo tilimbitsa mtima kwa thunthu. Mulungu amatilimbitsa mtima mmasautso athu onse. Kuti monga momwe iye amatilimbitsira ife mtima, nafeso tithe kuwalimbitsa mtima anzathu amene ali pakati pa masautso a mitundu mitundu. Pakuti monga tikumva zowawa kwambiri pamodzi ndi Kristu, momwe monso Kristu amatilimbitsa mtima kwambiri. Ngati tikuzunzika, nkuti inu mupeze chokulimbitsani mtima ndiponso chipulumutso. Ngati ife atilimbitsa mtima, nkuti inunso mulimbitsidwe mtima ndi kulandira mphamvu zakupilira pamene muli kumva zowawa zomwezo zimene ifenso timamva. Chikhulupiriro chathu pa inu ncholimba. Tikudziwa kuti monga muli kumva zowawa pamodzi nafe, momwe monso mudzapeza chokulimbitsani mtima pamodzi nafe.
Tsono abale, tifuna kuti mudziwe. Masautso amene tidakumana nawo ku dziko la Asia adatipsinja koopsa, kopitilira mphamvu zathu, kotero kuti sitinkayembekezanso kuti nkukhala ni moyo. Ndithu mmitima mwathu tinkangoganiza kuti basi talandira chilango chokaphedwa. Zimenezi zidachitika kuti tisamazikhulupirire, koma kuti tizikhulupirira Mulungu amene amaukitsa akufa. Ndiye amene adatipulumusa kuzopsa zotere za imfa, ndipo adzatipulumutsanso. Tayika ndithu chikhulupiriro chathu pa Iyeyo choti adzatipulumutsanso. Inu nomwe muthandizane nafe pakutipempherera. Pamenepo anthu ambiri adzathokoza Mulungu mʼmalo mwathu, chifukwa cha zimene Iye adatichitira mwakukoma mtima kwake.
Chimene timanyadira nchakuti mtima wathu umatichitira umboni kuti ponseponse pamene tidapita, koma makamakanso pakati pano, mayendedwe athu anali woyera ndi wopanda chinyengo. Zinali choncho osati chifukwa chotsata nzeru za anthu ayi, koma chifukwa Mulungu adatikomera mtima. Timakulemberani zokha-zokha zimene mungathe kuziverenga ndi kuzimvetsa bwino. Ndikhulupirira kuti monga mwayamba kale kutidziwa pang'ono, mudzatidziwa kwenikweni. Ndiye kuti pa tsiku la Ambuye Yesu mudzatha kutinyadira ife, monga momwe ifenso tidzakunyadirani inu. Popeza kuti pa zimenezi ndinali wotsimikizika ndithu, ndidaganiza zoti ndiyambe ndafika kwanuko. Ndidafuna kuti mulandire madalitso paviri. Ndidakoza ulendo wanga kuti ndidzere kwanu popita ku Macedonia, ndikuti ndidzereso kwanu pochokera ku Macedonia ako. Ndinkafuna kuti potero mudzandithandize kupitiriza ulendo wanga wopita ku Yudea. Kodi pamene ndidaganiza kuchita zimenezi inu mukuyesa kuti ndidachita zinthu mwachibwana? Kaya zimene ndimaganiza kuzichita, kodi ndimangoziganiza mwaukapsala kotero kuti ndingathe kunena kuti inde, inde, ndiponso ayi, ayi? Panthawi imodzi pali Mulungu woona, ndikulumbira kuti mawu athu amene timakuwuzani sali inde ndiponso ayi. Yesu Kristu, mwana wa Mulungu, amene ine ndi Silivano ndi Timotiyo tidakulalikirani, sanali inde ndiponso ayi panthawi imodzi, koma nthawi zonse anali inde wa Mulungu. Ndipo zonse zimene Mulungu adalonjeza zidachitika. Ndi inde ameneyo. Nchifukwa chake mwa Yesu Kristuyo timanena kuti amen. Kulemekeza Mulungu.
Mulungu ndi amene amatikhazikitsa pamodzi nanu mwa Kristu. Ndiye amene adatidzoza natisindikiza chizindikiro chake ndi kuyika mzimu woyera mmitima mwathu ngati chikole.
Mulungu akhale mboni yanga. Chifukwa chenicheni chimene sindafikirenso ku Korinto chinali chakuti ndisakuvetseni chisoni. Sikuti tikufuna kuchita ngati kukulamulirani pa zoti muzikhulupirira, pakuti pambali ya chikhulupiriro chanu ndinokhazikika ndithu. Maga maga tingofuna kugwirizana nanu kuti mukhale okondwa.